kuna vijana wamekuwa wakishikwa kwa streets na watu ambao wamefalia mask, na hiyo kumaanisha hawataki kuonekana. Na serikali kiulizwa kama ni askari wa serikali wanafanya hiyo kazi, wanasema sio wao. Mkubwa wa criminal investigation akiulizwa anasema si watu wake. Watu wa intelligence wanasema sio wao. Kwa hivyo kama Wakenya tunasema kama serikali usiki basi, hao ni wakora.
Naona hawa ni kama wameshindwa na kazi, na ikiwa rais wa jamhuri na uko na vitengo vyote vya usalama, ujui Wakenya wamepotea. Ili hali Kenya National Commission on Human Rights ambayo inalipwa na wananchi hawa na sisi wote, wanasema wananchi wamepotea na wengine wameuliwa, lakini rais hajui. Then we have every reason to say we are living in a very sad situation.